radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kuwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kanubyizwaho nange Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira abashaka abavandimwe babo, turakira abari mu Burundi mu ntara zitandukanye bashakisha babo, bamwe bakeka ko bari mu Rwanda, abari mu Rwanda barashakisha babo bashobora kuba bari muri Uganda cyangwa se muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu Bubiligi, ariko by'umwihariko turafasha umwana utaza havuka kubona umuryango yakiriwe n'umunyarwanda w'impuhwe nyinshi ikaje mu kiganiro agasaro kabunaga.
Shaka gasaro kabunaga kabona
zero.
Shaka gasaro kabunaga kabona wiki kimegeye. Shaka gasaro kabunaga kabona. Shaka gasaro kabunaga
ubu nakira bwa mbere ni Maria Mukabagire yari mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo. Yaramaze amezi menshi ashaka kuza mu kiganiro agasaro kaburaga, arashaka abavandimwe be babiri Gasangwa na Nabuyara bashobora kuba bari muri Uganda. Mama wabo ni Merikuri yaniwe mugode, papa wabo akitwa Kalipofore Gahuma. Lucia Mukabagire ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Nabashatse kera ndakubura na nagiye abantu banyandikira kuri email sinkubone, ubu rero narengiza amahirwe nyine nongeye ndashakisha nabonye nimero zawe. Umubyeyi uba hano Kigali Nyamirambo, ubu nyine ibyishimo biranyishe, sinzi ko mbasha no kuvuga.
Nibyo
n'abantu banjye bakiganda nashakaga gushakisha, nagiye mbumva ko kugasaruka kaburaga.
Noneho urambonye rero, abo bantu ushakisha ni bande?
Ni umugabo witwa Gasangwa, ubwo nzizi na rimwe gusa. Bahunze 60 bari abana. Nawe ni umukecuru nkanjye yitwa Nabuyara. Mama rero basiga ahantu hitwa Cyagwe muri Uganda, aza hitwa i Masaka. Hanyuma rero nanjye aza kungera hashize imyaka 25. Ubwo rero ni iyo myaka 40 inanabazi. Ariko numvise ikiganiro cyanyu ndavuga nti buriya wazabashaka mwamfasha kubashakisha, nkumva ko namenya ko bakiriho n'ukuri n'abavandimwe banjye.
None se Gasangwa ni musaza wawe?
Musaza wanjye dusangiye mama. Se wabo yaramwirukanye araba musigira izira Masaka arahashakira aranahabyarira, ntabwo yongeye gusubirayo kubera ko ngo yabuze uko asubirayo. Nanjye rero nari i Burundi.
Yego.
Aza gushakisha nyina arambona, umukecuru witwa Merikoria niwe mugore.
Aracyariho nawe?
Oya, twamushyinguye mu kwa 12 k'umwaka ushize.
Oh, komera, Imana imuhire uko ridashira.
Iyo ni yego. Narababuze kugira ngo apfa babone.
Komera.
Komera. Avugaga ngo usinza nababonye. Yawe ndi furayi.
Komera mubyeyi, komera. Ihangane, ndabizi kubura abavandimwe, ukabona umubyeyi akagenda atabona abana be, ni ibintu
byose.
Komera, Imana usengera kumva, kandi turi hano kugira ngo tugufashe. Ndahamya ko ntabwo hazabura mu Bugande, turumvikana cyane radio y'i Amerika muri kariya karere ka Zambarereje za Masaka. Turumvikana, ntabwo hazabura umunyarwanda uri cyagwe watubwira niba azi Gasangwa. Gasangwa ni izina umunyarwanda yakumva akarimenya, ndetse n'uyu murumuna wawe nabo nubwo gusa ari akazina bamuhimbaga, ariko ntihazabura umuntu ndetse n'abari i Kigali, abari i Kigali naho ngaho mu Mutara no hirya no hino mu Rwanda baturutse mu Uganda, abo ngabo nabo baratwumva muri kano kanya mu kiganiro agasaro kaburaga. Nyaboneka ndabatabaje mwese mwese waba yarazi umugabo witwaga Gasangwa, wari utuye Icyagwe muri Kampala. Natabare kugira ngo dufashe.
Se yitwaga karipo fori gahuma na se wabo gakwaya ba bari kumusaza itwa Rusiano niho bari bacumbitse niho mama yabasize bari bafite na bene se wabo banyamweru abana babiri banyamweru ba bene se wabo wabo bavandimwe banje
ayo makuru umpaye turayaheraho dukomanga aho dushoboye kugera hanyuma tuzamenya makuru yawe nituyamenya tuzayakugezaho niba bakumva muri kano kanya ufite amasegonda 30 gusa nibyo birumvikana ndagushimiye cyane rwose hasigaye amasegonda make nka 25 hari akantu kakuri ku mutima wumva ushaka kubabwira uwo mwanya w'ukoreshe ubabwire iki kuri ku mutima
hakantu nababwira nuko nshaka kubona umusaza wanjye mfitari umwe n'uwo murumuna wanjye nkababona nkumva ko batiho hanyuma nkazababona nigeze kujya Uganda ngarukira Kampala sinakomeza nkazapfa mbabonye rwose nkababwira n'ukuntu nabanye nyina nkarinda niyo mushyingura nta n'umwe mbonye ubwo rero bizanshimisha nshaka kubonana nabo ndi mushiki wabo mukuru imfura ya mama
urakoze cyane kumera tuzakora uko dushoboye kose tugufashe ngaho rero nkwifurije Pascal nziza ugira amahoro y'Imana
namwe murakoze n'ukuru witeka gw'umugisha mwinshi cyane mwinshi
agasaro kaburaga
undi uvuga ko yaramaze igihe cy'umwaka ashaka uko yavugana n'ijwi ry'Amerika ni Sadat Miburo ukomoka mu ntara ya Ngozi muri komine Mwumba ari muri Kenya arashaka umuvandimwe we amaze imyaka 8 yaraburiye irengero
nari maze yumva umwaka ndakurondera ndakwandikira ariho ni nimero nigeze kwandika basaba amafaranga amadorari cyane ngo kugira babimfashe isha nibuka message yigeze kwandika yuko batampera bigera usaba ashandamenya katari wewe kabisa
hehe wunguwo ntabwo ari jyewe nkunda kubivuga kenshi gize na neza kongera kubyibutsa hano mu kiganiro agasaro kaburaga nta mafaranga twaka abantu basaba amafaranga ngo barabafasha ngo barabangezaho baba ari abateka mutwe n'abantu bo kwirinda uza gusaba ifaranga wese akubwira ko azakugeza ku ijwi rya Amerika uzamye yuko ari umwambuzi ari umubeshyi ari umuntu ushaka kugusiga ku nzira agutwaye utwawe none se Sadat Miburo noneho rero warashatse urambonye
yego kabisa imana ishimwe
none washakiraga amahoro
yego kweri asana amahoro gusa nuko ari wacu n'usinopo yakara amahoro kubera tusana bahavutse kweri umuryango nyene twarahitse turabura nyene cyari bangombwa nyene ko ndakorondera bwanda kwiture ndabe ko ari cyo wamfasha nk'uko uhora ubifasha abandi kabisa
umuryango wawe uvuga ko mwaburanye no umuryango wose ni bamwe mu muryango ni bande mwaburanye
rumva ni bamwe mu muryango ni mukuru wanje yarafise umugore afise n'abana babiri cyo gihe ni bibiri ni nko muri 2014 kuva icyo gihe gushika uno munsi sino kugira ngo baraha twamenye irengero ryabo basezeye gusa nyine twumva amakuru amwe ngo bari muri Tanzania abandi ngo muri Congo abandi ngo muri Australia umva nta makuru namwe dufise
mwatandukanye ryari mwatandukaniye he
umva icyo gihe babi Ngozi natwe twabi Ngozi mugabo kujya nyene tugatemberanira gusurumva mu kugenda ntibadusezeye umwanya umwe twagiye twumva amakuru ngo bimukiye Bujumbura gusa ayo makuru ntitwayemeje neza kubera nta ruhamya ko ari dufise haciye iminsi nyene turarondeza Bujumbura batubwira ngo novuga ko basezeye wewe baravuganye ko bagiye muri Tanzania gusa nawe ntabyemeza neza
umukuru wawe yitwa nde
yitwa Nduwayo Rajabu
nawe yaratuye Ingozi
icyo gihe yaba Ingozi
yakoraga iki
yari umushoferi w'imiduga yari umushoferi
w'amakamyo cyangwa w'amamodoka matomato
amatomato n'amakamyo umva yakora ibiraka nta sinova ngo arafise umudugu uyu gusa mahiyasi amakwasiteri umva yakora ibiraka nyene
uwakubwiye ko ashobora kuba ari muri Tanzania ni muntu ki
wo yabimbye ari mu byaranje ico gihe wowe bari bapanga kubera yabivuga uko kubera uwo mu byaranje wowe yarigeze kuba afite makuru yawe hano muri Tanzania urumva wowe yabivuga kubera yamubaza nyene yamubaza makuru yaho yumva wowe acakeka yuko ari uyo yaragiye mu bwabo nk'ito byemeza karivyo
naho se wakubwiye ko yagiye muri Congo we yakubwiye ko amakuru yayavanye he
nawe nyene no bakunda kuvugana urumva ababivuga bose ibyo nabantu bakunda kugana mu minsi yo kugenda bobo babivuga kubera yakunda gutera inkuru akabaza amakuru yaho hantu kenshi kenshi urumva bacha bakeka ngo yobariyo yagiye kubera yakunda kuhabaza cyane gusa navyo ntituvyemeza cyane ko nta makuru tufitiye kwese
no muri Australia nako yabazaga amakuru yaho
eh bobo abo muri Australia nabo batubwira yuko yavuga yuko nawe nyene ngo azoja muri Kenya rero akavuga abo bo muri bakatubwira yuko yo baje muri Kenya akaca nyene aronka ubuhungiro muri Australia nyene akaba ariyo yagiye mu mpunzi nawe nyene babitubwira uko nyene navyo ntavyo tuzi kwe
ubwo buhungiro yaba yarabubonye muhe mwaka
oyi byurumba ntavyo tuzi umva ubi ababivuga bavuga yuko yoba yaje muri Kenya akiyandikisha mu bantu boja muri Australia nyene akaronka nyene bakamujyana mu mpunzi nyene bisanzwe kubera kuva ico gihe agenda nta makuru namwe dufise ntituzi ngo araha nta telefone nta mesaje nta kintu na kimwe ma Facebook naronde ndabura nta nkeka ta social media yose naronde ndamubura kabisa nta namwe tumutora
nta murundi muri Tanzania haba barundi benshi ntabwo wigeze ushakishiriza muri Tanzania utagiye no kuri izo mbuga nkoranyambaga ngo wowe ushakishirize mu bantu nkuko natwe tubikora dushakishiriza mu bantu ntabwo tujya ku nkoranyambaga ku ntago duhashakira abantu kandi tugira imana rimwe na rimwe tukababona tunyuze ku bantu wowe wigeze utekereza kunyura ku bantu muri Tanzania hari abarundi benshi
muri Tanzania hariyo novuga ko hariyo nabona ukwitwa imiryango narayibasije ndabaza nk'abari gahama kubera icyo gihe yabaza nyene amakuru y'igahama baratubwira ati kabisa uwo muntu ntawe twigeze tubona ino
none se muri 2014 ko nta ntugunda zari mu Burundi zituma abantu bahunga mukuru wawe agenda yagiye giturumbuka wa mugani wanyu yagiye ari ibintu yateguye ko yagiye adasezeye muhamya ko ari cyo cyamuteye kugenda
urumva twebwe navuga ko mu muryango wacu turi abantu dukunda gutembera yari umuntu akunda kubera yari n'umushoferi yari umuntu akunda gutembera za Kenya arajayo akagaruka akubitayo nk'ameza ngaha akagaruka yari umuntu nyere mu majambo maka akunda nyene gutembera mu bihugu Tanzania arajayo yaranabaye icyo twebwe kumva twaranabaye no muri Tanzania urumva no muri Kenya ko yakunda no kujayo no muri Congo yarajayo yari umuntu akunda gutembera
yego
nta kintu na kimwe numva ngo yaba yaragiye ngo ahunga cyangwa iki
none Sadat Miburo niba mukuru wawe Rajabu Nduwayo akumva muri kano kanya birumvikana maze igihe kirekire umushaka uramushaka mu izina ry'umuryango uri hano ku ijwi ry'Amerika yaba muri Tanzania yaba muri Congo iyi Congo yabyo yose Congo Brazzaville cyangwa se Republika ya Demokarasi ya Congo cyangwa se niba ari muri Australia naho ijwi rya Amerika irahumvikanira niki ushaka kumubwira muri kano kanyu uramushakira amahoro
nukuri jewe niyo menye gusaka na hari cyo bagihagije je nk'umubyeyi wanje wewe ni wantera n'ikigongwe kubera mama wewe yaramuvuze aramumva ntako nubuje nubu aguma mbaza nta makuru anyumvira nta kirumva je umubyeyi gusa ni wanteye ikigongo kweri niwe aramushaka gose yo tuma menya basekana haravuga ati je naho menya ka hari iyo yoba ari hose gusa nka menya kana hari kibazo nuko tutazi kana hari cyanke bagiye umuvu umujyango wose umujyango w'abana w'abantu batatu w'abantu bane ubu ndazi yoba yaravye nk'abandi bana ntavyo tuzi tukurumva niyo tukamenya ko yoba nahari gusa tukamenya araha tukamenya amakuru yiwe gusa ivyo vyo bihagije kweri
niba kiriho ndamwifuriza kuba ariho ndahamya yuko ubutumwa bwawe buzamugeraho uvuba Nduwayo Rajabu akaza menya yuko murumuna we Sadat Miburo si murumuna we gusa n'umuryango wose cyane cyane umubyeyi we umushaka bikaba byabaviramo ko yababera impano ya Pasika yo mu gusi mukuru wa Pasika. Ndagushimiye cyane ro kuba waje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga kanongere nkwiseguraho kuba warategereje igihe kinini amezi menshi ariko turakize tukugera nkuko tubigenza. Ndagushimiye cyane ro kuba wariteguye kuba waradutegereje ntitugutengushye, wakoze cyane kuza mu kiganiro.
Sawa sawa nawe murakoze.
Agasaro Kaburaga
mu mwaka wa 2015 mu Burundi gihe haburizwagamo kudeta uwitwa Gabriel Mpawe nayo yatandukanye na nyirasenge ndetse na mushiki we bashobora kuba bari mu nkambi ya Mahama. Gabriel Mpawe nayo batazira mufiri ubashaka kumuka mu ntara ya Kirundo muri komine Vumbi zone Bukuba atuye muri Tanzania Ingara.
Keno kuvuga twazimije abantu mu 2015 umujyango turatatana kugera isaha ntituzoba niyo baherereye, niyo mpamvu nanjye kugasaro kaburaga kugira ngo mudufashe nuko twumva mwamwe mufashe abandi.
Abo bantu mwaburaniye hehe?
Mu 2015 murabona kujya kudeta ya Nkurunziza yabaye abantu Masenge mushiki wa papa ndiye na mushikanje baja muri nkuze mu Rwanda bahunze kimwe n'abandi. Umushikanje mutonya amaze kujyana nabo n'uwo nyine Masenge mfasire kuvugana, harabaye igihe kimwe gihe baramfata ndafungwa nyine mu iyo maandamano maze gufungwa nongera ndataha abandi barahunguka turategereza ko nabo bataha turabura rero kugira iyi saha ntituzo baherereye, niyo mpamvu barimo turarangisha abandi baratashe babanaga mu Rwanda twategereje ko nabo bataha turabura sindire iyo baje niyo mpamvu twabaze.
None uwo nyogosenge yitwa nde?
Yitwa Ahimere Yeroza.
Naho se mushiki wawe yitwa nde?
Yitwa Manirambo Naderahidi.
None se abakubwiye ko bari mu Rwanda bakubwiye ko bari batuye hehe? Bari mu nkambi ya Mahama, bari mu mujyi wa Kigali, bari mu Bugesera sahandi hantu hatazwi, bari ihuye se bakubwiye ko bari hehe?
Ni kuvuga batubwira yuko baba bari mu nkambi ya Mahama kubera ko uwo mushikanje yari yajyanye na mubyaranje yararongowe ku yindi mugabo nyine yitwa sinzi nkayo Faransa, bari bavanye iniwacu nyine muri zone Bukuba. Ariko wewe uwo mushikanje je naje ku Kigali mvuye muri gereza y'Ingozi nahageze turavugana kuri telefone ngo nyine kubera nanjye nari naje mu Rwanda atabya ngombwa fise na ndoro banduka bamfata baranahandi Burundi ntitwasubire kuvugana, ni nimero zabo nyine zose zanduruka ziragenda ntitwasubire kuvugana nabo.
Uri intwari wa warambutse ujya mu Rwanda nta byangombwa ufite ugiye gushaka mushiki wawe?
Yego, ngeze i Kigali aho muri Bugesera mayange baramfata baramfunga baca bansubiza iwacu ku mupaka nshasubira i Burundi twaze kuvugana nabo nimero zacu zizimangana kubera amasimukadi bace bayatwara abanyarwanda nyene. Bica birangiye tugiye kuvugana nabo n'iyi saha nta kuvugana nabo.
None se abo bene wabo na nyogosenge batashye bavuye mu Rwanda bakagaruka i Burundi nta wabahaye amakuru yabo ngo akubwiraho mushiki wa wari aho nyogosenge ari? Mahama nubwo bwose ari nkambi nini ariko abantu batuyemo baraziranye, barakundana, barafashanya, ndahamya ko niba ari koko mu nkambi ya Mahama ndavuga Ahimpereye Rose cyangwa se Manimbona Berahibi, ndahamya yuko hari abantu bazabamenya. Nta bantu baguhaye agakuru kabo ngo bakubwire ko babarabutswe mu nkambi ya Mahama?
N'abandi Barundi nyine bagenzi biwe,
yego,
abo mu iyo zone nyine bari baturanye kubera ko bari bazinanye bari babazi. Batubwiye yuko babashize ngaho muri Mahama mu ngabo bavuga yuko bari bafise gahunda yo kuba ngo bogera gute, twumva ko bavuga bafite gahunda ko ba ngo babajyana ngo hanze ku mutuwa kubera uwo Masenge yambaga ko afise ingwara niba ari hasi Masenge ko nabyumva babivuga. si ntabuhamya bwabyo no mfite ko byo bari byo kubera ko nta namba yabo nyizina bigeze baduha kugira ngo tume tugakurikirana kugira ngo tumenye uko bahari cyangwa batagihari.
Nkuko nabikubwiraga ijwi ry'Amerika irumvikanira mu nkambi ya Mahama, irumvikanira mu duce twinshi tw'u Rwanda, aho baba baherereye hose. Iyi mpuruza y'urukundo yawe wowe Gabriel mpawe nayo bazayumva. None wabaha makuru y'abandi bo mu muryango bakiriho, ni bande bakiriho mu muryango kugira ngo ubahe icyizere nabo cyo kubaho, bumve yuko hari bene wabo bagifite mu Burundi cyangwa se ahandi hose, ni bande uzi ko bakiriho babakomokaho cyangwa se bakomokaho bene wabo bo mu muryango?
Uwo masenge yitwa Himere ya Rota. Mwene wabo yitwa Enta, yarapfuye ntakiriho, ariko kwitaba Imana ejo bundi.
No komera.
Mwene wabo yitwa Maria ariho. Papa ariwe yitwa Miguro Farasko batagira cha kweri ariho. Musaza we kandi yitwa Mwera Miguro Rumoka ariho. Musaza witwa Bigirimana yarapfuye ntariho. Ubwo ni kuvuga bose abahari baho nta kibazo twa dufise isomo ryo kumenya iyo baba baragiye, ariko hari n'abandi nabo nanone twazimije nabo kandi tutazi irengero ryabo, sinzi niba nabo umutwe ugira kugira umuco mubandanya nabo muratugonderera.
Yego rwose, boneraho ako karyo nabo ubashakishe, ni bande bitwa bande?
Uwo bita Wizeye Imana nawe ene yaradimetudi yari bavuga yuko yazimiriye ngaho mu Rwanda muri Nyiramatuntu. Ni umuhungu wa Bigirimana, n'umusengeza na nyene w'uwo rozi. Nawe tubi yaherereye ibintu by'umuryango urumva biriko biragira gute, biriko birasanzara nk'itubi ukuntu bimeze, kubera abo uwo niwe mukuru yabwiza kuzogira gute kuzohagararira umuryango. Bashaka rero tumumenyeshe yuko umuryango murondera kugira ngo agire icyo dufashike.
Gabriel mpawe nayo batazira mufyiri, urakoze rwose, uri n'ubuhungu wa Miburo batazira chakweli nabifashe. Wakoze rero kuba waje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga kuri uyu munsi wa Pashika, tukaba twizera yuko ababuze nabo bari buzukane na Yezu bakagaruka mu buzima bushya. Ubwo rero nawe ukomeze usenge, kandi ndahamya yuko abantu bari mu nkambi ya Mahama mu Rwanda bazadufasha nabo kugira ngo tushobore kugera ku bavandimwe bawe. Ndasaba cyane uwitwa Rwa Rwanda, ni umucuranzi wo mu nkambi ya Mahama, akaba n'inshuti ikomeye y'ijwi ry'Amerika, nawe ashyireho ati kugira ngo adufashe kubona abantu bawe tumenye amakuru yawe. Abo mu nkambi ya Mahama nabo mbifurije kugira Pasika nziza n'ibihe byiza. Nawe rero Gabriel mpawe nayo nkwifurije umunsi mukuru wa Pasika, kandi ngushimiye ko waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Murakoze cyane, Imana ibahezagire ku bikorwa byiza muguma mukora.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wicike intege, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa muri sanga turi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Umwana w'umuhungu wari mu kigero cy'imyaka 4 yahungiye muri Kongo ari kumwe na nyina, ariko se yasigara mu Rwanda igihe inkambi zasenywaga mu mwaka w'1996. Ari mu nkambi ya Kanganiro Iwuvira, hashize amezi 8 yakiriwe n'umugiraneza umucumbikiye kubera ko ataza hakomoka. Emile Sibomana yahamagaye ijwi ry'Amerika agira ngo dufatanye kumushakira umubyeyi. Sibomana atuye mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Nyagihanga, akagari ka Nyamirama, umudugudu wa Cyananoga.
Abana ndi gushaka kurangisha mbo kera nanzi kwa data natangaza iyo baramusanze abantu bagora abonye n'ababo yeye ngamfite abana barisha kurangisha.
Mhm.
Ba umwana umwe turabana no.
Yego.
Itwa Venusti.
Yego.
Ubwo rero umuhungu yaguranye n'ababyeyi b'imyongo 94.
Yego.
Mbe barahunganye bajyana bagera muri Congo. Ubwo rero bakenya amakano n'ingano 96 agakora n'ababyeyi bari barahunganye. Akaba yarahunganye na nyina na mukuru we na murumuna we.
Mhm.
Mushiki we na mukuru we na nyina ni bo barahunganye.
Mhm.
Ariko yambwiye ko ise yatugize ahunga.
Mhm.
Ariko umwana akaba atazi ngo yavukiye mu Rwanda ntabwo azana avukiye.
Mhm.
Ubwo rero nkunyemeye sinzi ndi mbitutana no mwagarukije wowe tugashakije wowe na abantu ndimo bakiye n'abamenya
rwose ibyo ngibyo nibyo dukora ibyo turabikora kenshi reka tuganire umbwire amakuru yose y'uwo mwana dufatanye turebe ukuntu twamushakira umubyeyi mbaze ngushimire kuba wafashe iyi ntambwe ukayitera kugira ngo umushakire ababyeyi mbwire amateka ye yakugezeho ati yageze iwawe ati yaje ati
umwana mbo tumara amezi nk'amezi ajya nko ku munani we yatahutse ndetse yatahutse muri bari abasirika bajya batahukaga muri Congo.
Mhm.
Ugaraga nyina Kimutoho ageze Mutoho nyiza naje kumufata nyine nk'umwana wanjye mbo turabana hano ariko mbo nawe umuntu ushobora kuba yarwaye trauma.
Mhm.
Kandi nenda kunda kuvuga amagambo menshi.
Mhm.
Sasa cyane bimeraga nyina cyane nk'agahinda cyane nange bitewe n'uko nge ndi mukuru mfite imyaka 53.
Yego.
Okana ni ko ane na hungiyeyo.
Mhm.
Ubwo yambwiye amateka ye ndavuga n'ibyo yagiye kunze washakisha, wabashakisha.
Oh.
Nta kuna ta urambe se abo bagiye bene wabo nta toka na batya usha. Nda tukireye.
Mhm.
Ndavuga nawe wabashaka ndi amuri fashimo.
Oh, uri umuntu mwiza rwose nabuze amagambo yo gushima. Je nkunda gushima abantu beza. Urumwe muri bo kubona wara ufashe umuhungu namukura ukabwo utumufata nk'umwana wanje kugira ngo umufashe kandi ugashobora kuganira na ukamwumva ukabona ikibazo afite iyo trauma uvuga koko abana batagize ababyeyi barayigendana ntabwo bavamo ku buryo bworoshye. Ukomeze umube hafi none se uwo mwana umbwiye yuko yitwa Venusity ntarindi zina waba wibuka
yitwa Minani Venusity.
Hari umuntu yaba yibuka izina muri base cyangwa banyina nta kintu yibuka?
Aha, yibuka nyina aramwibuka, nasaramwibuka, namushuke namukuru barahunga nyina bibuka
bose. Ngaho umbwira rero niba nawe ubibuka hari aho wabyanditse ise yitwa nde?
Ise yamwe uko yitwa Shumbusho.
Naho nyina?
Nyina yitwa Mukandukeni.
Naho mushiki we?
Mushiki we yitwa Mukaro. Mukuru we yitwa Mariko.
Babaga muyihe nkambi?
Kanganiro iyo nkanda bagizira
none se ikindi yakubwiye yibuka cyo mu nkambi ni iki cyatuma n'abantu bamwumva bamumenya
rezo ntago urabona ko yari umwana mutoya ashobora kuba afite imyaka nko muri ine.
Mhm.
Tako ni cyo buri cyane kanu.
Mhm.
Rezo ntago ndi yibuka byinshi n'ubu ndakunda kuvuga n'amagambo menshi cyane
ariko
ndakunda kuvuga amagambo menshi cyane.
Yego.
Kureje no kujya ucuze nta matangazo.
Mhm.
Kureje ninge nakunze kumukorosa cyane kwa kwamira uko ngo byarangiye mutima nivuna mutima nizora abanga ngo yari bene shingano zanjye n'izindi kintu ndazikora.
Mhm.
Ibyo uko twawe ntabwo ubizi kandi mara shaka kuzabikuza ushaka kuzabidufashamo.
Yego.
None ngiye na mari kuzase mpamagaye umuhore cyane ndashimye cyane.
Urakoze cyane nawe ni umunsi mukuru wa Pasika utumye tukugeraho vuba uri muri akora igikorwa gikomeye none birumvikana ku mwana atibuka byinshi ariko aribuka kose Shumbusho we atigeze ahunga ko yagumye mu Rwanda ariko se aribuka gace ku Rwanda bari batuyemo yaba yibuka ibyo bavugaga niba bari mu majyepfo mu majyaruguru burasirazuba cyangwa irengero bwanjye
tengo zona amazina yase amazina nyina amazina yo mukuru we n'umushyo we barahunganye.
Mhm.
Ariko ndakuvuga ngo ari bukagati ya mu Rwanda mba aya ntabyo byuka
uko biri kose ndashakisha nkoresheje imiterere y'igihugu nuko abantu bahunze muri 94 abantu bahungiye mu Kivu yepfo n'abantu bakomokaga mu majyepfo y'u Rwanda na za Gikongo na za Cyangugu. Abo ngabo nibo bihinze bagana aho ngaho mu majyepfo ya Zaire.
Uyu mwana ariko nakongeraho nuko atahuka yavuye muri yace za Masisi.
Yego,
uko yagezeyo ntago abizi.
Birumvikana mu gihe abantu bahungaga hari abazamutse barakomeza banyizo za Nyangezi barazamuka banyura za Wabikadi.
Nanjye niho narindi abantu babanyangezi icyo cyane nyine harabakeretse barimo bacazuba bajya muhenga mu majyambere abantu banyangezi nayo ndabizi.
Yego, urumva rero kugira ngo uzamuke za Wabikadi hanyuma unyure za Sakeuzi uzibone i Masisi biroroshye. Icyangombwa ni uko uduhaye umwana tugomba gushakira umubyeyi. Nunge ndibutse abumva ijwi ry'Amerika kuri uyu munsi mukuru wa Pasika ko dushaka ababyeyi b'umwana witwa Venusity Minani. Ni umwana uri mu kigero cy'imyaka 30 akaba afitwe n'umugiraneza utuye i Gatsibo. Umwana akaba yarahunze atazi neza, yarahunziye muri Kongo n'ababyeyi be n'umubyeyi we umwe na mushiki we na mukuru we. Ise Shumbusho agasigara mu Rwanda, haba Bugesera, haba Kibungo. Bugesera ako karere, yaba Gitarama se cyangwa yaba Butare cyangwa Gikongo cyangwa Cyangugu ya kera, turi muri 94. Waba waramenye umugabo witwa Shumbusho wari n'ubu ukiri mu Rwanda. Umugore we Mukandekezi akaba yarahungiye muri Kongo mu 94 akajyana n'umwana we Venusity Minani, ndetse akajyana n'undi muhungu witwa Mariko n'umukobwa witwa Marceline. Ababumva bakabamenya kumenya ko babanye mu nkambi ya Kanganiro hafi ya Uvira. Abo ngabo badufasha hano ku ijwi ry'Amerika kugira ngo dufatanye urwo rugendo rw'urukundo na Emile Sibomana. Bafashe uyu mwana w'umuhungu amaze kuva mu nkambi ya Mutobo agarutse mu gihugu cyamubyaye, kugira ngo tumuhuze n'umuryango we n'abantu bakumva muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga. Wabikomojeho wavuze uti umwana uramureba ugasanga afite toroma, niyo mpamvu niyemeje kumushakira umuryango kugira ngo umufashe kwiyubaka. Ariko se wowe kugira ngo uwo mwana umufate, ni iki cyabiguteye? Niba ushobora kubidusangiza kugira ngo ufashe n'abandi babyeyi kumva ineza y'ubuntu.
Neza nsanzwe nigira, nsanzwe mbe ntarewambe ntafashije, kandi amateka muri Kongo nange nabayeyo ndahazi, nzi ko abantu benshi bagiye n'abantu babo. Nemo nange ubwanjye n'umudamu wanjye n'umwana wanjye twaraburanye kugeza 2005. Ubundi nabona nabifatiye hamureze, kuko nange ubwanjye ndarangisha umugore wanjye n'umwana wanjye n'abahuriye muri za Kongo, ariko ntaje ntibyagenze bityo.
Komera, none umuryango wawe wowe mwaburaniye hehe?
No, umuryango wanjye ngereje nge nahungiye Bukavu. Wahungiyeyo ariko ntabwo naje kubimenya, naje kuzabimenya nyuma amezi abiri na 2013-2014 nibwo naje kumenya ko ariwe warahungiye. Nabwo mezwe n'umuntu ubwo yo kugeza n'inasaha ntabwo namenya ngo barapfuye bari hose ntabwo mbizi.
Umugore wawe uyitwaga nde, abana babitwaga bande, kugira ngo wabumva amenye yuko bashaka uhera ku mufasha wawe?
Umugore wanjye yitwaga Uwize Imana Florence.
Yego.
Umwana wanjye yitwaga Nyirarukundo, bakunda kumwita Rushinyika. Ibyo bintu bakunda kumwita nka baba barahungiye. Umugore wanjye naje kumenya amakuru nyuma y'uko ndetse nabanje kumubaza aho bitaga za Kinyanani muri Masisi, ubwo niko naje kumenya ko babaza gutyo.
Ayo makuru wayamenye akubwira kuba ari muri Masisi, wayamenye ryari?
Ayo makuru namenye muri 2015 nibwo naje kumenya. Ubwo nanjye nibwirwa na n'uwari mukuru we nawe barahumvaga, nawe yambwiraga, ubwo nanjye yambwiraga mba hanze nawe mu Rwanda, tuvugana kuri telefone Kuzi ya kongo mnye tukwaze kuona na mazo kumwa zirike nuko nangi naze kutanyuma yao.
Hanyuma na nubu na agura shuvora kuonu munu hui masisi wa gufasha kumenyani wa aliku bakiri.
Oo, njira wana kuna wanya makuru njine njiri hanze. Njari ya gushakisha mweshe telefoni wana njena waga zaachi shasa.
Yego.
Awa njishakisha mweshe telefoni ndashakisha wati mdagura uronda.
Ukubiri kose imashisi na hutura hajira turumvi kanariko dufuwa nugu hama garatu hafite awanu haraba depite wabanye Kongo tu tukunda kuzana mubigani rohano harina watu muri societe civile wakunda kuzana mubigani roho haraba nyarwanda harina wanye Kongo bose awanu bashobora kuzadufasha kugira ngo ndetse ni baramuka bumvise kino kiganiro bakumva yuko Florence Uwizeyimana ahadi hafa ho ndetse n'umukobwa wa Nyarukundo yabaye mukuru yarashatse ubwo rero bazamenya yuko Emide Silomana ari wowe mufasha ko ari wowe mubyeyi ko ari wowe mutware niko babyita mu Rwanda niwe mutware w'urugo wagira kanunu kaho baherereye yatubwira kugira ngo tubahuze iyi ni inkuru y'urukundo ikomeye cyane ntabwo waheranywe nakababaro ahubwo wagakuyemo ineza yo gufasha abababaye kugira ngo nawe bigufashe kwishima hari no mu ministere dukunda cyane ukomeye ahungaho aracyari mutoya ariko afite urugwiro rushamaje nawe ministere urubyiruko yitwa utuma twishima ubwo rero nagira ngo nkwifurize pasika nziza kandi ngushimire kuba kuri uyu munsi wazanye urukundo rushamaje
agasaro kaburaga
umwaka w'igihumbi 1998 umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 2 yajyanywe i Burayi afite uburwayi bw'ingingo kubera ko yari afite amaboko magufi uwo mwana yitwa Bizimana Kamuntu François yahawe ababyeyi bamurera mu Bubiligi mushiki we Musabuwe na Janine avuga ko base wabo bashora kuba baza hari ariko ntibashake kubasangiza amakuru ndakira Musabuwe era hatuye mu karere ka Gicumbi umurenge wa Rushaki akagare ka Karurama mudugudu wa Rumuri
amakuru nabonye cyangwa numvise ko mwashakishije umwana hari umwana twabuze ariko nabigiyemo kenshi numa n'abapadiri numa bajya hanze ariko byaranze ubwo sinzi umuntu wambwiye icyo kiganiro ahita ambwira amakuru amanadresi ukuntu na zibasaba nuko niyo mpamvu rero igeze aho kugira ngo mumfashe
none umwana wanyu mushakisha mwatandukanye mute
umwana wacu dushakisha hari imbere y'intambara
yego
yabanaga n'ubumuga bw'ingingo amaboko umugongo nuko bya bindi byo muri Caritas byo muri Kiliziya abazungu baraza baramujyana hanyuze imyaka 2 niba atari 3 intambara iratera
abo bazungu bamujyanye se ni bande bitwa bande
ibyo byo kubimenya kuko nanjye nari nyiri umwana ni nanjye furaya papa ubwo ni nanjye wenda ugerageza kugira ngo nshakishe abazungu bamujyanye bo sinakubwira ngo nabamenya ariko ahubwo hari data wacu ba data wacu bize banafite imirimo nibo ba kenshi nibo babigiyemo bakamwandikira ariko bakazihisha amakuru twe bakaduha amafoto ngo umuhungu wanyu ariyo ndibuka na mama yagiye aho ngaho kwa data wacu bafungura internet ngo baramubwira ngo dore muhungu wawe ariko byandi by'abakecuru cyangwa kukwiga natwe itwagize amahirwe yo kwiga bona ngo natwe tubikurikirane bo bakatubwira bakaduha amafoto ngo dore muhungu wanyu ngo arabasuhuza ariko twibaza aradusuhuza se na nyandiko na rimwe twari twigeza tubona dusuhuza ahubwo tukamenya ko baduhisha amakuru nawe bamuhisha amakuru na nubwo ashobora kuba atazi ko n'ababyeyi bo bariho cyangwa abo bavukana babisha amakuru muri make
none se ni musaza wawe rero
yitwa
nde
yitwa Bizimana ka muntu ariko makuru baduhaye bunga ba data bacu iyo ngiye aho yageze bamwita Francois ariko nayo mazina yose Bizimana ka muntu yandi arajana mwanditse kuko hari gihe nagiye kwa data wacu mbona urwandiko nubundi yandikiranaga nabo handitse ayo mazina yombi Bizimana ka muntu Francois
kuki batabemerera kumenya makuru ye nimba bo bayazi
amakuru ya ye barayazi ahubwo ikintu natwe duceka tukibaza kubera iki bataduha amakuru kubera iki batanabijyamo kugira ngo umwana agaragare cyangwa amenye ababyeyi be ko bahari ikidishi nyuma natwe kiratuyobera ahubwo izafasha niba biri bunakunde rwose Imana inabyumve nabyirukanse mo cyane njya no kwa Monsenyeri se mwafashije abandi ko baboneka kwa bahamagara ubo ba data bacu bakababwira ngo natwe ngo ntabwo tukivugana nabo ariko amakuru yose barayazi sinzi rero uko bizagenda uwo mwana wacu ngo aboneke ariko hari ikidishi nyuma twe duceka ko kubera ko tuvuye mu ntambara bavuganaga nabo urabona tuvuye mu ntambara ibyabaye ibiki ubuke n'ibiki tugakeka ko hari n'icyo baba bamukuraho uwo mwana wacu
ariko se nyina aracyariho
papa yarapfuye mama ni wukiriho
niba baramweretse umwana hari ikintu wabonye cyahindutse mu buzima bwe ubona ajya guhaha umunyu akishura atagononwa ubona guri sabuna atagononwa ubona hari cyahindutse mu buzima bwe kuva yavugana n'umuhungu we
oya kandi atazi niba ariho n'uwo muhungu wacu atazi na mama kwa pariho na cyo mama azi ubwo ni nkanje urimo muri abo bana be ugerageza we nashakisha ariko mama ni amakuru afite nacyazi zatazi nanjye nakabaye mbizi ariko nacyazi
uretse mama wawe abandi bavandimwe be ba Francois bariho ni bande ndavuga bakuru be cyangwa se bashiki be abo muvukana
abo tuvukana hariho Ndayisenga Francois nawe hariho uwa Mahoro Alfonsina bashiki be n'ubundi bato n'Uwineza Rasheri nukuvuga ngo uwo muhungu wacu nuwa gatatu kuri nge nuko bikunza akanaboneka ashobora kwibuka kuko ni nge mukuru we n'umurikiri wo ngo Ndayisenga Francois agakurikiraho uwo muhungu wacu
mwese nta makuru ye mufite
nta makuru ye dufite rwose abo ngabo nibo batwerekaga amafoto tukayabona ngo naca abaye ngo baramuvuye ngo ubuneyo n'abazungu bamujyanye bambaraje kumucuta ngo abaho mu mibereho ye ayo makuru bakaduha gutyo ngo azaza ndibuka na papa mu rupfu rwe data wacu uwo nguwo yaravuze ngo umwana ngo nubu ngo ngo yabimenye ko se yapfuye ariko abivuga mu bantu ariko ntitubone kibigaragaza uyu mwana wacu se utandika nta kintu na kimwe kigaragaza ko wenda tumenya ko turiho tukumva ari uburyarya
icyo gihe agenda yarafite imyaka ingahe
agenda ndakeka ko yarafite imyaka 6-7 inara muri 90 urabona ko yatangiye muri 90 muri 90 hari hashize imyaka 3-2 bamujyanye muri 90
igihugu arimo urakizi uragikeka warakibwiwe
igihugu arimo narakibwiwe noneho mbibona no kuri rwa rupapuro nakubwiye nagiye kwa data wacu uwo nguwo mbona urupapuro yandikirana nawe n'ubundi famiye yandikirana na nazo ni famiye ya data wacu uwo nguwo nuko mbonaho n'ubundi igihugu ni Belgique ni mu Bubiligi
uwo so wanyu ntitumutsinde ndashaka kumenya uwari we nawe nzamwihamagarira nzamubaza amakuru ya musaza wawe mbere yuko mwishakira mu Bubiligi aho ari nzahamubona ariko uwo so wanyu yitwa nde
uwo data wacu yitwa so muhangi Wereni
bwo mumaze iyi myaka yose irenga 30 mutaza amakuru y'umuvandimwe wanyu nza bafasha mbishyizeho umutima kugira ngo mumubone niba Francois akumva ninamubona azansaba kumva kugira ngo muhe ubutumwa bwawe mubwire icyo ushaka kumubwira kiri ku mutima w'umuryango muhe amakuru y'umubyeyi we mubwire icyo ushaka kumubwira ufite umunota umwe nk'uko nsanzwe ngutanga nawe ufate umubwire icyo ushaka kumubwira
ngize amahirwe cyangwa n'Imana ikadufasha byibuze te akamenya ko umuryango w'uhari akamenya ko abazeyi be bahari nubwo papa we yapfuye akamenya ko abavandimwe be bahari byibuze bikaba ngombwa rwose byo byonyine akabimenya nituza amakuru ye nawe naza amakuru yacu ibyo bamubwiye ntabyo tuzi ku buryo twumva ko hari ikintu kibyihishe inyuma batata bacu bakatwima amakuru niba baranatwanze reka ndikubwire baranatwanze kubera icyo kibazo twagerageza kubabwaza amakuru bakumva ko tuvuga ko hari amafaranga bajya y'umwana wacu byahereye aho baranatwanga ubwo rero Imana ibyumve inyumve rwose uwo mwana wacu azaboneke byibuze amenye umuryango we kuhari amenya n'amakuru nyayo nicyo nifuza rwose n'umukecuru agihari wenda amenye ko umwana we avugana nawe cyangwa tuvugana nawe twe tuvukana nawe noneho rwose ibyo bintu biveho ndumva n'Imana nsenga ngo umwana wacu azaboneke byibuze amenye ko umuryango w'uhari
Jeannine Musabu wera ndakumva icyifuzo cyawe gifite ishingiro ndasaba cyane kugira ngo ingufu tuzakira muri kino gikorwa zizagire icyo zigeraho ndagushimiye cyane kuba wizeye ijwi rya Amerika kandi mpifurije umunsi mwiza wa Pasika
Agasaro Kaburaga
nkuko nabivugaga mu kanya nifuje kuvugana na Wereni cyo Muhangi ni se wabo wa François Bizimana atuye mu mujyi wa Byumba mu karere ka Gicumbi umurenge wa Byumba kagari ka Gisuma umudugudu wa Ruhashya
Hello
oui mwiriweho
yego muraho
murakomeye
yego
ni cyo muhangi were ni tuvugana
yego
yewe ni Venuste Nshimimana hano ku ijwi rya Amerika
yego
ndi mu kiganiro Agasaro Kaburaga
yego
nari nguhamagaye ngira ngo nkubaze waba uzi amakuru y'umwana ubereye se wabo witwa Bizimana François
harayo mperuka hashize igihe kirekire
amakuru ufite kugeza ubu nayahe ari hehe
yabaga muri Belgique kandi hashize imyaka irenga 5 duheruka kugirana contact zanditse
yego
ariko zageze aho ahagarika contact natwe ariko ubundi ninge yanyuzaga ha makuru nkayamenyesha umuryango we kuko afite mama n'abakuru be n'abashiki be n'abarumuna be ariko byageze aho birahagarara
ku buryo ubu ngubu nta makuru ufite
nta makuru mfite nagerageje gukorana n'umupadiri witwa Tissien aba i Buruseli kugira ngo abashe kumugeraho nibura imbona nkubone amenye amakuru byimbitse ayatugezeho abasha kumutelefona baravugana ariko nawe ageze aho akuraho telefone ndibongera kuvugana ku buryo niyo makuru duheruka hashize imyaka irenga 5
atuye i Buruseli mu Bubiligi impamvu z'amakuru ye nuko bamwe mu muryango we barampamagaye turavugana bashaka kumenya amakuru ye
yego
wabuze impamvu bamwe bo mu muryango we batamenya uko ibintu bimeze bategeze bamenya amakuru ye batazi niba ariho naho ari
ngo impamvu ntabwo napfa kuyimenya kuko urumva ndi murumuna wa papa umubyara
yego
ntako ntari nagize muri periode yabaga muri mu muryango wari waramwadopse icyo gihe hari muri family adoptive baduhaga amakuru rimwe mu mwaka
yego
amakuru baduhaga nkayageza kuri mama we n'abarumuna we n'abakuru amaze kwiga arengeje imyaka 18 ngo yagiye kwibana no kuvuga yari amaze kuba donc ajya kwibana aho yagiriye mu buzima rero bwihariye bwe ntabwo yongeye gutanga amakuru kuko nandikiye family adoptive yari yaramwadopse ngo baduha amakuru baravuga ati none ntabwo tukimufite hashaje yagiye kwibana ni agomba kwitangira amakuru akagira na contact direct n'umuryango we. Bigeze aho rero tugerageza iyo ubwabaga kugira ngo menye aho yagiye nyuma yo kuva muri famille adoptive. Nibwo nakoranye n'uwo mupadiri agerageza kumpa amakuru inshuro imwe nawe yabashije kumenya, ariko bigeze aho birahagarara ngo aramubwira ngo ntabwo ashaka gutanga amakuru. Naho byahagarariye nta yandi makuru nongeye kumenya.
Ariko bashiki be na nyina ba ayo makuru ufite barayazi, bazi uko umwana ari mu Bubiligi?
Iyo barayazi. Ayo ngayo nabashije kumenya yose narayabahaye. Ariko haje kuzamo ikimeze nka conflict cyangwa se amakimbirane mu muryango.
Yego.
Umuryango we ukeka ko wenda hari amakuru tumenya nituyabasangize.
Niyo mpamvu nguhamagaye, kubera ko hano ku bya Amerika dukora nka abantu bahuza imiryango. Iyo tubonye akantu katarimo kumvikana tubaza impamvu gahari, tukagira ngo tugakuremo kugira ngo tugere ku kintu cyiza. Kubera ko umwe muri bashiki be yambwiye yuko hari amakuru ushobora kuba ufite utabaha, mpita mubwira yuko ndi bukwihamagarire kugira ngo menye amakuru nyayo. Ni mpamvu nguhamagaye kandi ndagushimira ko wanyakiriye. Ibyo ngibyo, iyo makimbirane yatewe n'iki? Yatewe n'uko bakekaga yuko ubona amakuru ntuyabahe, cyangwa se ari ubwo gufasha wowe ntubaha ubufasha? Icyateraga urakibonye, urakivumbuye?
Icyagaragaye nk'umuntu mukuru nabonyemo, umuryango wacetse ko ashobora kuba hari amakuru ampa sinyabagezeho. Icya kabiri bakavuga bati umwana ntabwo yaba ari mu Bubiligi, byitwa ko yagiye kwibana akava muri famille yari yaramwadopse. Bo bagakeka ko afite ubuzima, afite imibereho, kandi nka famille ikennye. Bati kuki wenda atatwihera amakuru ngo atwoherereza amafoto, atubwire amakuru yose, direct, icyo bita communication direct.
Yego.
Bati kuki yaba yanyura kuri oncle we, twebwe tuduhari nka bashiki be, bakuru be, mama we, twe ntatwihera amakuru direct. Ndababwira nti ariko inzandiko twagiye twandika naraje nzihindura mu Kinyarwanda nkoresha n'abantu barabasobanurira. Akiri mu muryango wari waramwadopse, amakuru yose narayabahaga rimwe mu mwaka, kuko bayamaga za email yoherezaga iyo famille, narazibahaga amafoto yashiraga ku rubuga akayohereza, narayabashiraga tukanabiganiraho. Nkababwira ni hirya y'ibi ngibi nta yandi makuru arenza aya ngaya afite, banga kubyumva. Noneho nyuma avuye muri iyo famille adoptive niyongera kuduha amakuru, nayo twabonaga rimwe mu mwaka arahagarara. Noneho ndabandikira ese ko noneho nta makuru mukiduha, umwana muracyari kumwe nawe? Atoya yagiye kwibana, ni mature enough, yagiye kwibana, afite uko abaho, ubwo n'ubuzima bwe buri prive, ntawe ubwivangamo. Noneho ndabasaba ndese mushobora kutumenyera adresse ziwe, noneho nibura tukareba ko twamushaka tukagirana contact direct. Nibwo niyambaje uwo mupadiri ubaye Buruseli, yarigaga aba Buruseli, muha contact nabashije kumenya nahawe na famille adoptive. Noneho aragenda ashaka contact, abona nimero ya telefone arayihamagara ngo baravugana. Bamaze kuvugana bahana arambe kuko azajya kumureba aho aba, kugira ngo amusobanurire impamvu yamuhamagaye n'impamvu yagiye kumureba, ko ari kugira ngo famille igirane contact nawe. Amusabye rero ko babonana la seconde fois, ngo nibura mugereho imbonankubone. François ngo arabyanga, aramubwira ngo ari kubundi ngo murashakira iki, ngo kuko ushaka kubonana nanjye, ngo ntabwo mbishaka. Ahita akora kupire ya communication. Uwo mupadiri agira ikibazo, ntiyongera kugirana contact nawe, birahagarara. Ahita anyandikira email amenyesha uko byagenze, kuva ubwo nta yindi contact nongeye kugira. Iriya kuri dosenka.
Ndagushimiye cyane rero kuba wampaye kano kanya mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Nkwifurije Pasika nziza.
murakoze murakoze Venice Imana yawe umugisha namwe kandi byadufasha tugize contact n'umwana n'umuryango ukabasha kuvugana nawe nibura n'icyo gihucajemo gishingiye ku makuru atariyo byatuma bisobanuka bityo tukabashimira Imana n'umuryango ko byatunyezeza twese
Agasaro Kaburaga
abamfasha gukora ubushakashatsi bambwiye ko François Bizimana yavuye mu Rwanda ajyanwe n'ikigo kitwa Les Eritrines cyari gifite icyicaro muri commune Sake yahahoze ari muri prefecture ya Kibungo ari mu Bubiligi nabimenye navunyishije ntegereje kuvugana nawe mutegereze hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga gitaha
Shaka gasaro kawe muzakabona
Mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona Winchikintegeye Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Turi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu inkambi ya Lac Vert mu nkengero z'umujyi wa Goma ahahoze hitwa Zaire yarashenywe nk'izindi abari bayirimo bakwira imishwaro bamwe bagaruka mu Rwanda abandi bararorongatana bigabiza amashyamba umwe muri bo witwa Rubanda niba bistraton yaragenzaga rikatanga aratura hashize imyaka 18 nta makuru ye umuryango we uri mu Rwanda ufite uwabereye se wabo ukurikiye Yesu Jean Felix aramushaka atuye mu karere ka Ngororero umurenge wa Ngororero akagari ka Rususa umudugudu wa Gasarara
ikintu kinzanye muri iki kiganiro n'ugushaka Gasaro Kaburaga akaba ari data wacu witwa Rubanda niba bistrato akaba mwene bimaze iki na kana kuze Esperance bavuka mu karere ka Ngororero umurenge wa Ngororero akagari ka Rususa umudugudu wa Gasarara
mwatandukanye gute byagenze gute
ubwo twari turi gutaha tuvuye mu nkambi ya Lac Vert tugeze Isake niho twatandukaniye twe twakomeje awe niho twahise dutandukanye ubwo turi gutaha bamaze gusenya inkambi ya Lac Vert ubwo ntabwo twahise tumenya iyo yerekeje uretse ko twaje kubona ubutumwa bwe bwanyuze muri Seyiseri muri bibiri bwatugeze muri 2008 ariko bugaragara ko yabwanditse muri 2025 kuri 2025 z'ukwa 12 bigaragara ko ari n'andi matangazo ashobora kuba ataratugezeho bitewe n'uko we yari umuntu usobanukiwe bigaragaza ko yari ari ikatanga igatanga muri mu ntara ya Gatanga muri Congo Kinshasa muri komine Kabaro na Karitsiengwana Gare ubutomene
none se mumaze kubona ubwo butumwa bw'umuryango utabara imbabare CICR mwakoze iki mwaramushakishije namwe mwaramushubije byagenze gute
yego uwitwa bakuru Jean Bertrand Kimasi hari impapuro CICR n'undi yazanaga n'ubwo butumwa bwabagabuje yarazujuje arazohereza ariko nyuma yaho nta kindi kintu twigeze tubona cyuko wenda yaba yarazibonye
uje mu kiganiro Gasaro Kaburaga umushakisha ushaka kumubwira iki
Rubanda nibabi niba koko utwumva ukabukiriho turagusaba ko wataha turagukumbuye turagusaba ko wataha urabizi ko dugukunda abana wasize ari batoya abari ubereye umubyeyi babo twitaga bamuze ba Chantal ba Valentina na bose baturagukumbuye tugusaba ko wazataha katuzanira n'uwo muryango wungukiye hakurya mu gihugu cya Congo ikatanga urakoze kandi ugira amahoro namwe tubashimira nka Voice of America kubera ukudufasha kugira ngo tubone abacu tuba twarabuze murakoze
urakoze nawe kandi nkwifurije pasika nziza amahoro y'Imana
Agasaro Kaburaga
ikiganiro cy'uyu munsi hano kirangiriye. Mbashimiye kuba mwadukurikiye. Abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 7 4 3 6 6 nongere nisubiremo 001 2 0 7 4 3 6 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.